Excuse me. Wa father li muti mwa mpanda kwa mano. Ushe, chivasha animwe. Na imwe ba monko, ine na sanga mokufilwa.
Ushe, 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 mukwani shashani. Ukwikala, ukwabula gero. Ushe, 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 mukwani shashani. Nebo na filwa. Ushe, 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 mukwani shashani. Ukwabula baby. Ushe, 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 mukwani shashani. Nebo na filwa. Epo gelo andi aila.
Musukulu.
Na bafyo aili shanya. Wantu inshiku kwena shafula. Lesho unaspenda neka. Na wobu shiku alabula lepa. Ngati switi talipo. Na yobedi ilankulila. Olo na chula ine. Nombange pwali, fingi fisoveka. Nombange pwali, ala fingi fichitika. Baby nge pwali, fingi fiduika. Echo, echo, before you push banjebeni. Bushe, 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 mukwani shashani. Ukwikala, ukwabula gero. Bushe, 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 mukwani shashani. Nebo na firwa. Bushe, 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 mukwani shashani. Ukwikala, ukwabula baby. Bushe, 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 mukwani shashani. Nebo na firwa. No wanda bambi wopile mpali. No wanda bambi bala akumbali. Ni pressure, ni pressure. Nanga imwe musova shani. Limo limo naine. I go off my way. Tibe tibe nesenda take away. Then I realize neti ngwani sheno. Ukuyona wila. I love this girl too much to disappoint. Nalipanga sana ama point. Echo na isa munjebe ko. Ushe mubomba shani mwe.
Kwa kweni.
Ushe, ushe, ushe mukwani shashani. Ukwikala, ukwabula gero. Ushe, ushe, ushe mukwani shashani. Nebo na firwa. Ushe, ushe, ushe mukwani shashani. Ukwabula baby. Ushe, ushe, ushe mukwani shashani. Nebo na firwa. Bushe, 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 mukwani shashani. Ukwikala, ukwabula gero. Bushe, 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 mukwani shashani. Nebo na firwa. Nomba mpusu kila mufiloto. Temu salula antemu ponto. Elonga waisa ikaba full throttle. Ala mandine ni kufuluka. Nomba mpusu kila mufiloto. Temu salula antemu ponto. Elonga waisa ikaba full throttle. Ala mwandi baby ni kufuluka. Bushe, bushe, bushe mukwani shashani. Ukwikala, ukwabula gero. Bushe, bushe, bushe mukwani shashani. Nebo na firwa. Bushe, bushe, bushe mukwani shashani. Ukwabula baby. Bushe, bushe, bushe mukwani shashani. Nebo na firwa. Bushe, bushe, bushe mukwani shashani. Ukwikala, ukwabula gero. Bushe, bushe, bushe mukwani shashani. Nebo na firwa. Bushe, bushe, bushe mukwani shashani. Ukwabula baby. Bushe, bushe, bushe mukwani shashani. Nebo na firwa.